Ciao belle belle
belle. Ciao belle friend.
Ulinivuta kwako kama Dina nkaja. Mapigwa chumbani chini ya uvungu juu ya paa. Ukanitoa nuks na maneno ya waja. Sina mbawa ila na jiskupa. Umetumwa na nani mama? Najiuliza. Mapenzi yangu kwako yamepitiliza. Ukikosa dakika moja tu najiliza. Usiniondoka moyo wangu taniumiza. Kwenye shida na raha tu we wote my only man. Na wewe kwangu maoni. Wanataka kutona kila siku tukuloni man. Hawatowezo maoni. Wendo main chick mama. Sitaji side chick mama. Wendo main chick mama. Sitaji side chick mama.
Hey, chao pele mpenzi. Kama ni maradhi nilete daktari. Kimaso maso. Baby wangu usimone. Hey, ananitoa kimaso maso. Hey, baby wangu usimone. Hey,
Saidi mweme la wewe ni mwema zaidi. Dunia nzima mipeke ndo na faidi. Staki tena kujusisha na magaidi. Vivuluge wa mioyo jina jingine makaidi. Nikikose I'm sorry. Tunaendana kama chapati na mtori. Yeah, mfugajwe ndogoli. Kitandani wala snaga story. Yeah, kwenye shida na ratu we water my only man. Na wewe kwangu maoni. Wanataka kutona kila siku tukuruni man. Hawatowezo maoni. Wendo main chick mama. Sitaji side chick mama. Wendo main chick mama. Sitaji side chick mama.
Hey, chao pele mpenzi. Kama ni maradhi nilete daktari. Kimaso maso. Baby wangu usimone. Ananitoa kimaso maso. Baby wangu usimone.
Kwenye shida na raha tu we wote my only man. Na wewe kwangu maoni. Wanataka kutona kila siku tukuloni man. Hawatowezo maoni.
Wendo main chick mama. Sitaji side chick mama. Wendo main chick mama. Sitaji side chick mama.
Let's take over the game.